pia sisi kama Council of Governors, mimi nikiwa mwenyekiti wa kamati ya fedha na mipango, na nachukua pia fursa hii kusema ile finance bill ambayo serikali ya William Ruto inajaribu kuleta ni kitu ambayo sisi kama 47 governors tunapinga. Serikali lazima ishughulikie maisha ya wale hustlers, na uwezi leta finance bill ambayo inaongeza mambo ya ushuru. Ukiangalia wale ambao wanafanya kazi, we are going to reduce almost 55% ili kufanikisha finance bill. Na mimi niomba CS of National Treasury, you have many opportunities of financing your vision budget. You have to address matters of expenditure. Najua gharama ya maisha iko juu, lakini uweze kurudisha gharama ya maisha chini ikiwa unaongeza mambo ya ushuru.